This is the African Music Mix on the Voice of America.
Crisis and climate change shocks were some of Africa's challenges in 2023. But it was a year that also marked the first Africa Climate Summit that brought hope, showcasing the continent's climate leadership on the global stage. On this week's episode of Our Voices, we will discuss some of the biggest events we covered in 2023 as we bring in the new year. Join the conversation Wednesdays at 1900 UTC right here on The Voice of America.
This guy from a party, big box come along. bikini, da kingdom. So. Wait, let me talk to these rappers for a second. Some. Check. Of course, now we can't do bullet too. Chini nazi shot, super salon, get na bullet too. Ayy, can't do bullet too. I'm rapper, can't do bullet too. Baby, can't do bullet too. Ayy, let's all can't do bullet too.
In-depth news, analysis, and information, visit our website, voaafrica.com. That's voaafrica.com. We're always there for you.
Oh, العمار اللي راح
شكون يبغي قلبه
يعيش في جراح
الكذاب اللي قال
الحب كله فراح.
There's no tastier recipe around the African music mix on the VOA.
today. The African Music Mix on The Voice of America.
Wanena sema wote,
wote kimya.
Akayo nena hapa yatangusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo kama wependa pepo kwa nini uogope kifo? Unachekesha. Aliparwa, unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae?
Ama utapata zali kama Yesu alivyopa?
Acha kujidanganya, kwa Mungu si kwa mzungu. Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya. Haiwezekani.
Hasa
bila ya imani, unalipiza baya kwa jema.
Wewe ni shetani.
Haufai kanisani, haufai msikitini. Na utufai kwenye fani, tekea utapotea.
Aliwaza lumjinga ndilo litalo mtokea.
Hindo Darubin,
Darubin.
Wasa ni mwekia kilini. Asa kwa mtu makini, makini kiusani. Ila kama mtali,
nosetu bakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na ekti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugangeni za nini kwenye mziki wa nyumbani.
Wakati bongo flavor na peta zaidi uswairini.
Nina cheka sana, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inakwa vipu na taja taja majina tu nyimbo nzima tena kwa mistari sio na vina. Nambari kwa darubini kali. Ndo mana mziki wangu naegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewa kwa mfano kabla jashusha kibano.
Nasema rap ni ukweli mtupu. Rap kiasili rap si kuimba uongo
kama siasa za bongo.
Useme kwenu mna benzo wakati juma la udongo. Kwa mdogo acha upambe, unapopelekwa tu na kwenda kama ng'ombe.
Simama tupe ujumbe
kama wezi unyamaze. Nasema mara mwisho
sio lazima wote tuimbe.
Watu wanataka ujumbe, sio majigambo tu.
Nasifu ngono na pombe.
Mbafu amna sone, kwenye zama za ukimu. Kwenichi masikini ya pili kutoka chini. Afande na shanga,
hata Mungu anakataa.
Kwa msanii wa nchi hii kuimba nyimbo za furaha kila saa.
Wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa.
Haipendezi kutumjali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi.
Haipendezi
ama kujiona boleti kwa ajili ya makazi.
Haipendezi.
Kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi? Au labo kishi Mbezi utakapokufa hauozi.
Kwa shangaa,
eti majani vipi? Kwanza stopisha biti, nimuulize kijana alicho kipatani kipi.
Aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi. Alingatwa na mbu kwenye visigino huyo.
Huu haki ya nani? Mamruki kwenye gemu mtatokata kamsitake.
Na hindo manake,
mwanamke kama tak basi mwache ende zake.
Usimbake
kulazimisha penzi netari sawa na kulazimisha fani.
Kisha unaleta utani
mpombavu. Hilo ni kosa kama padri kubaka mumine
au kama ticha mkuu kumbaka dento ofisini.
Utafungwa
alabuni utanyongwa.
Kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hawezi ukavuna miogo.
Kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo.
Sahau superstar,
superstar
kujifanya msa ninda na jumba la sana.
Wasani tunashanga,
unashuka si tunapa,
unainuka si tunaka.
Kipotea
kwetu fla
adui
mwombenja.
Nanyosha mikono juu
hata kama alikuwa shinya.
Mimi ni msani, mimi ni msani. Kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali. Kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msani, mimi ni msani. Kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali. Kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Fande sele, haha, mtazamo ni ule ule. Toka bongo rekodi, kama Dr. Gaure. Nice.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Tell your friends about VOA Africa. Music, sports, and news. Commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
I love Lily.
Adieu, Noros Lee.
Lily,
of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on The Voice of America.
Johnny, let me kiss. Zunga kale chave wine.
Money will pussy, was I yes, I was I yonder, you were us a silly, but the heavy is I yonder. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I was I yonder, you were us a silly, but the heavy is I yonder. Johnny, Pamagelo, Sapema, Bangamuches, Sebanji, Salema, Akaona, Miniskate, Nishambo, Futa, Kupuruputa, Afuna, Chekututa, Muzangani, Mamena, Naitahila, Enzo Villa, Jonah, Kamiangela, Paliponte, Johnny, Enze, Kutiela, Koma, Enze, Kutiela, Manjem, Zangahine, Anasila, Kusila, Tumanga, Senze, Ohina, Batiangana, Johnny, Enzo, Mutumfia, Chepe, Chigani, Johina. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Only to change a lunch in my bar. Chikwani saku koni ingana mabwana kwa banga bizi shuwa na wanjito iye imwe chale tavuto ma doctor bonse mwe babusiba na manesi bonse mwe babusiba bakamba uzasila iwe uzasila bani jeve siji onda uyu chone mwendi poni wapuzai wasa yesa kumo kongelezai uza yonda iwe uzasila bati heve heve sayonda. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Johnny, Pamagelo, Sapema, Bangamuches, Sebanji, Salema, Akaona, Miniskate, Nishambo, Futa, Kupuruputa, Afuna, Chekututa, Muzangani, Mamena, Naitahila, Enzo Villa, Jonah, Kamiangela, Paliponte, Johnny, Enze, Kutiela, Koma, Enze, Kutiela, Manjem, Zangahine, Anasila, Kusidila, Tumanga, Senze, Ohina, Basiangana, Johnny, Enzo, Mutumfia, Chepe, Chigani, Johina. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Hello, Nicho Change, Lanchi Mambala. Chikwani saku koni ingana mabwana kwa panga bizi shuwa na wanjito iye imwe chale tavuto ma doctor bonse mwe babusiba na manesi bonse mwe babusiba akamba uzasila iwe uzasila badi jeve siji onda uyu joni mwendi poni wapusai wasa yesa kumo kongelezai uza yonda iwe uzasila badi heve heve zayonda. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder. Will you join him when the pony will pussy? Was I yes, I come on his eye? Was I yonder? You were who's a sea but the heavy is a yonder.
From Niger to Bongo, the African music mix.
Thank you. I'm not going to be able to do it.